gentlemen, Fresh Boy Music, we're in the building.
Remember where you got it from. Zambian Music Club, J-Mac.co. Fuma munshila nebo ndeti mwali fuma munshila olo muna chitako na bushibu kombenda ipusha ba mifundile na bofobani umusebanya pachipanda umusebanya kuba nandi makami mwona shani valupu wabandi kashimikile nshaba nandi
ngamulefwayo kumyumfuila weshanye nina bamayo ngamulefwayo mulinganyo weshanye nina bamayo
Sondi ichi bebebe no direction Panganda pashaba Love insansa Mkachi yako kila kuma boyfriends Kyashi mwambile ifyo teti mpwishe Awandanga nani winga losho munankwe Ukuchila pankuna lufyo mchinshin Shilingilo kuingila mumwenu mumaliashi Tata magaya ni mumino yobe Mayote tawele ngata ule fire Ufilingilo kukosha family yobe Mayoku tawele na kufwebana Fwebana
Ngamule fire Fuila weshanye nina bamayo Ngamulefwayo mulinganyo weshanye nina bamayo Ngamulefwayo kumyumfuila weshanye nina bamayo Ngamulefwayo mulinganyo weshanye nina bamayo Tata
Ngakula nechike mwiko chabani
Tata
Ngakakulila monshila nshi
Ngamulefwayo kumyumfuila weshanye
Sa wanjin sansa muno tamuli Sister nako jani pondo kolo ni kasuli Utila tuli vana bobe somo no fotuli Ni mungu fa kwa tina ni monine mento No pro no cars mono seko Balu kwa mozeba nile kukutandala No kalaka no tv ni bangala No fa wino fituka fili wino Mungande ina fiosa fila babwino Shufayo kukukila muma corridors Na fya nilo futika fila indoors
Remember where you got it from, Zambian Music Promise.co.